DJ Craver 254, the Street Talk DJ. Contact 0793-983-257. 257. Backstreet DJ.
Backstreet DJ. Backstreet DJ. Hata jana kali nipigia late. Hakajui yeye siyo yangu day. Amefukuzia na nitaga top. Anasema ananiona kama loto. Iti nkaribia taniongeza joto. Huruma na monea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Ndalegeza.
Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Craver 254.
Brainwash. Kuna kaboy kana nitanga babe. Kana tamani kunipeleka ga date. Hata jana kali nipigia late. Hakajui yeye siyo yangu taste. Amefukuzia na nitaga toto. Anasema ananiona kama loto. Iti nkaribia taniongeza joto. Huruma na monea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege. Ndalegeza, akimwaga pesa ndalegeza, akitoa ganji ndalegeza, akimwaga pesa ndalegeza, okwangu
legeza. Nikitoa pesa tutalegeza. Na dia mokami woku meniweza. Ebu bendova na ukamatemeza. Na dia unahaga, ey meweza. Leo ni kutesa, vimeja. Weni black beauty, wao napenda. Najua saa zingine misi naga pesa. Na kwambia nitakopa pia nitawateka. Achana na wababa, wau hema sana. Kuja kwa bazeng, nguvu za kukumanga. Na kwambia utascream, usipike hadi na manga. Jua sina pesa lakini tuneza panza.
Playing new music right here, right now. Backstreet Unit Entertainment. Juja FM.
Kama ningekuwa na gari ningekupandisha. Sababu aliaga mami. I love you baby. Maybe ungekuwa fulani. Maybe ungekuwa romantic. Maybe our love will be like you left my Romeo. Ungekuwa na vipesa, vipesa. Tule tutosheke. Tumaskini. Ndio tatizo baby. Maybe true, maybe I'm dreaming. Maybe I'm the one you're losing. Maybe someday I'll be the one you're choosing. Ooh. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. When you say yangu. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
DJ Craver 254.
Hashtag the Street Talk DJ. The Street Talk DJ. Check your calendar. I love you every day. You're my bookkeeper. Mina kuyanza papaya. Baby, one day I'll be the right one. Make it right for you. Baby, one day I'll be the right one. Make it right for you.
Backstreet Unit. Baby, one day
be the right one, make it right for you.
Now, hear this.
Kasoro nata wimbo ni kuimbie. So kama fumbo kweli wali nimefollow. Shida ya upendo uko moyoni. Natamani kuonyeshe na uonekani. Wema sweeti mahani bani. Nimependa kweso kuhafani. Mawa dali, dali sweeti, sweeti. Leni dafani nani tu kwichi, kwichi. Kapo imesha noga na tweeti, tweeti. Auta noga saize ni tweeti.
Kaumba mbingu, akaumba mbara mwezi. Kaumba nafsi, kaumba wivu, akaumba ina mapenzi. Na kukwacha si sani, siwezi jaribu. Mana pensi kwa mzani, umenizidi mahtifu. Shika vima usukani, tuende taratibu. Bada tuta baby koleza kia, eni tam tam kama pika. Na kuita sweetie, arote rote. Fundi kwenye kuchi kuchi, shepu vipi kama lote. Vite chini shatu iti, sita kichiti.
Are you lying?
Aliumba ardhi, akaumba mbingu, akaumba mbara mwezi. Kaumba nafsi, akaumba wivu, akaumba ina mapenzi. Na kukwacha si sani, siwezi jaribu. Mana pensi kwa mzani, umenizidi mahtifu. Shika vima usukani, tuende taratibu. Bada tuta baby koleza kia, eni tam tam kama pipi. Na kuta switi, arote rote. Fundi kwenye kuchi kuchi, shepu vipi kama lote. Vite cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, so kukwacho.
Nazaje,
mweza kuhu, kukwacha siwezi.
Kapisa siwezi.
Hadithi kunja hadithi njo, utamu kolea. Mwezenu kupa liko kwa roo, imeni nokea. Vision shuda pole nyo, unalo ambea. Ntaja kugwa makwa shako, kwa kutu unge, yeah. Tena mikuwa kenuda kitari, na mpatipa halali. Kwa naitaga sukari, alamba ham. Na jana nifunga nkasali, nikamuomba jalali. Tuepushe madhohari, ya wanadam. We mtamtam kama pipi. Na kuta switi, arote rote. Fundi kwenye kuchi kuchi, shepu vipi kama lote. Vite cheni shaduliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, so kukwacha.
Kuka kando yako nina furaha na mani mapenzi ya dhati nayo nipa sijawahi ona ndani juu kifo cha mende chali party to party Monday to Monday ndani juu party to party Monday to Monday. Baby, do me like it's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Craver 254. The Street Talk DJ.
Alexis on the beat.
Umejaliwa roho ya upole, oh mama.
nacho kwamba mi uniridhie. Oh mama, japo maisha sege nemnege twangangana, hata wakikunyoshe ya kidole weganama. Basi chonde chonde aishore, hata nikikosa usiondoke, na kupenda leo mpaka shoke, na tukidondoka Mola tuokote. Uniombe, uniombe, usipate ugumu kukutafutia mama. Tusichore, tusichoreke mama, amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe, wangu toka zama wapeke.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama.
Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Craver 254.
Let's treat Talk DJ.
Girl, I wanna have you by my side. You're the one who ring ding in my mind. Ukini toke takuaje, bila wewe ntafanyaje.
Oh my dear, naleta vibadia utafurahia. Najua umeni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike kama.
Amala waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke ataikipi,
watu tunamiso sili. Mina kupenda sana.
Yo, hear this, hear this.
Nguru, ataka lishu nyumbani. Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa, kawekeza mda mwingi. Kumbe bure na jichosha. Kwete wewe tulojenga kwa juhudi.
Kavera na pia natesa kitera. Ship number 8 kitera.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Street unit entertainment.
Leta mbili mbili ni na mademo wili wili. Nani na ganji nani washaka pili pili. Buda amedunga mini. Buda tiki hiyo muli. Mwambesi bongi lugengi na kasi kiswahili. Nani na mitjeneza swing na ekatumbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebakini ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina joy.
Niko na do ya kukunywa uko uptown, lakini kwanza kanuzu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto, bariki mzinga islap kwa matako. Asubuhi ndio naingia kejani, kwa stairs na kutana na jirani. Wanani judge, lakini sijali, tunenda kunyandua mali safi.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Mwaka kumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Mbola kwenye mbaba, yeah, yeah. Wanata mitumba inaka, moni inaka. Usijimusi makalio, baby. Hiyo ndogo na napenda, yeah, minapenda. Juchu za kondongo katomato, hiyo ndogo na napenda.
Napenda bigi, mi napenda ndogo. Wanapenda light skin, mi napenda chosi. Njibleach mikorogo, mikorogo. Unapenda bigi, mi napenda ndogo. Wanapenda light skin, mi napenda chosi. Njibleach mikorogo, mikorogo. Ase kupenda ulivyo, ato kupenda tonichubwe, unichubwe. Ase kupenda ulivyo,
nikizidisha ananambia koleza, nikitaka kusitisha ananambia ongeza, japo imethibitishwa ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari, asije pata madhara akaikosa na hali. Ladha yake msana, shira ya Kizanzibari, na misimu imiwala. Kita
nataka nampa ai sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
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 oh no
Zimeripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kicho medula Hadi kwa magoti zime Panda zimeripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kicho medula
Evo biga kitas Mama punzu na kata kata Kani biga butwa twa twa Ata manino nangata Aki kama ulivo wat Kushinataka Mungu fundi wana kuma Utapendeza tokisuka shuruma Umeni piga KO Iyo make up KO Umeni piga KO Nyele KO
Ladies, ototo kari mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step Ladies, ototo kari mnajijua ka umevaa umependeza taka kuna ship Short or long hair, pretty pretty baby face Hips, lips, kiss, red wine test Police, police, dada pewa kesi Aki kuangalia tuneza kutoa kadi ya bank Macho vya kusinzia zile kuibia ibia Tasema kala kitu lafu kime mzidia Kama inataka kupanda mizuka kajia chia Sarakasi misamba mateki ya sincere Chichil mekorea naze shikiki msichana Takumwaga raze na cheza kainama Ukuti ukuti kainuka kasimama Kuo fupe kina naona kama inambana Kipochi chini kamechi na viatu msala ni yokala na gifige cheki manto Kisema kakatiza mtani atachanganya watu She smart, she pretty and she know where she want to Kikompea we unako tofauti Darasa utile brown is a knockout Tick, tack, tick, tack, tick, tack, boom
Umeni pika KO Iyo makeup KO
We have a bar, we go in the journal All of the blessings for my heart DJ. Blessings for my heart We have a bar, we have a bar All of the blessings fall on my yard Blessings stay for my yard And like a dad He go be, he go see, he go feel Because the blessings fall on my yard Blessings fall on my yard
That's why I don't wanna reason bad things no more I don't wanna go back to where I did before Make nobody stress me, don't disturb me I sip my alcohol I don't wanna reason bad things no more Make nobody stress me, no disturb me, I feel a runaway, but I will go solve them. Too many bad men, and not enough friends Lord save me, don't wanna lose my conscience I just wanna dance under the sunset Make nobody stop my enjoyment, oh That's why I see fire for all I don't wanna reason bad things no more I don't wanna go back to where I did before Make nobody stress me, no disturb me,
Mapwenye umefundwa unyago Mungu amekupea you too fine no
na vichuchu to wabeli uko nyumba minado nyonga inabembea yeah. Hey, your love baby gon' take me higher. Nakuwa katoto yayo, I swear you're my desire.
Backstreet
salama mama ulivyo simple au japa kata maskara
nasema kifesi anata pimpo defu yake shingo chuno kama city ya lingon macho yake kama ya chinko
so beautiful mama pinongo tujua ane wena etuona ane uwena tufa ane uwena tupenda
DJ Cream at 254. Me. When these people they come body me, man I thank God I got the lead. Say God no one got the lead. Oh, do one ain't comforting me. When these people they come body me, it's why I die sometimes. A little Henny and Ice. Make a fitty cool on my mind. Make a live this life.
Follow him on Facebook, Twitter and Instagram at DJ Craver 254. WhatsApp him on 0793-983-257.
DJ Craver 254. The Street Talk DJ.
Make I play you my cassette, you. Anything you sell is a market, you. Try to they look from my aspect, you. the loud I'm at the handset, yo. Me and Ophi drag is shine. Oluwa na him be my country down. Me and know they try to connect the light. I just want Charlie boy day, me Charlie boy day. Me not thank God I got the lead. Say God no, I'm got the lead. Oluwa na him be for the lead. When these people they come body me, me not thank God I got the lead.
Find a perfect one, searching for the perfect one. The life you live is in a perfect life. You know, to the place where they go. Can't believe my eyes could see the day I found my missing ring. She invested her best.
From Backstreet Entertainment.
If you define it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman, brother, go build on yourself. If you define it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep.
Follow him on Facebook, Twitter and Instagram at DJCraver254. WhatsApp him on 0793-983-257.
Relationship is a compromise. Made a fool with the perfect price. Unstable like a waving flag. You know, to the place where they go. So many people they pray, yeah, yeah, to justify that hidden pain. But you can't take the love out of the way.
Tonight, she wants me, I know. And when I full ground, me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she say when he so unruly. Tell me the main reason you want to woo me. The man with the 80. Curious girl, she got questions for Siri. Wiggle that booty and wife for me. So crazy, you drive me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread the arm to leg slightly. Oh, mama spread them so widely. Caribbean guy won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body all week, bounce you out. Girl, you go down, not to south. She agree, I know for shout. Yeah, yeah, yeah. Bounce your body all week, bounce you out. I'm on no scream, no to shout. Yeah, yeah, yeah. No loud them, no loud them.
DJ Craven,
I ain't boy, me not fear nothing. Me, I'm like money and they smell like beans. In a comfort, every day flaunting. Yoruba, the money, they knock anything. Burning the midnight with the reason. And I'm me rifle just a easer. Dinner, better quit, stop the teaser. Give what belongs to Caesar, to Caesar. Wiggle that booty and wife for me. So crazy, you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread the arm to leg slightly. Oh, mama spread them so widely. Caribbean guy won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body up, we bounce you out. Girl, you go down, not to south. She agree, I know for shout. Yeah, yeah, yeah. Bounce your body up, we bounce you out. I'm gonna scream.
African girl, you come and up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, pass in a pita. For my area, they come to Godzilla. For the brand, they money, yeah, pata pata. If you got chance, make sure say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say nothing, move it down.
Bad boys like you.
The love in a shinidia. Biggie back away, they make a bad man shot to Roma. Filomena do the dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know say now you are go marry, How many picking we go burn, This our love no go funny, Me I no go play with my shorty, Anytime I look at your body, Yo, you they make me get honey, African girl, they come and up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, but she not bitter. For my area, they call me Godzilla. For the money, money, I'm gonna get out. If you got time, make sure say you get out. If another nigga wanna do my sister, get out.
Yes, you come. Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane number. Unataka mtu dark, light, tall, behe, tutafuta wa babas. Una plan future yetu kumbe uko alone. Masha ni safari mina ride alone. Labda minyo moke ni kuitage form. Ama labda wo moke ni kujage home. Mina epomisi yezi onja. Ai, nakunya yote. Nakiamua kukupatia. Ai, chukua yote. Misi panguingwe.
Missy Pangwingwi, kijana ni gwiji. Utapangaje moro na kashilingi kwa wingi. Mafeelings za nini mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mjini. Samahani, chai fupi mijaza maziwa na madam. Siku supi mini chiyo mio watakwani. Kauni juu unajifanya bombo ajagana. Nabiria na wapanga kama kangwa kasarani. Ama vijiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fit pia zi shock them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu. Weshugulika na yako. Napenda za kwangu. Weshugulika na kwako. Misi pangungwe.
Mbui, ninja na bui bui. Kio na mababi mahali leta marui rui. Na nkona mashoga kibao ntaka madui dui. Saki kifisi nko bongo na saka chui chui. Kitaka mizuka, mimi ndo huka. Tena nagwara nkidara nina vigucha. Kitu kitupa, shika na kupa. Na mama napenda ukipapia baba bumba. Naishi nitakavyo, ondoa vikwazo. Kiona najidai jo kujikopa ndo chanzo. Nikishika ngiri natesa na majigambo. Junaona kuzi genji na fasisha kwa mitambo.
Maisha ni yangu, kwa shugulika na yako. Napenda za kwangu, kwa shugulika na kwako.
Frida vino ori nuko mara mame jote. Ayaya siji kwenye shimo penzi letuliza menta blame. Thank father like son. Kusubambo zijali kwetu 001. Oh na 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 kipi ya kiweze kani. Niko ready niko pepiki piki kwa jiran. Na kukwenu marekani kuna mabisho. Mana kila mwana dada ananichekea. Hope they don't understand they never know. Wasije wakakerewa tunachongea. Baby girl live under your mean Africa. Jiremeje jidai na kathalika. Ukiwona masai kuruka ruka. Usishangae soya. Maba ya kimombo mtoto weni chombo. Bingiri bingiri jikunje kama kamongo. Ulifungue fundo nilifungue fumbo. Babu kiti mabu mumu koleza midundo nyundo. Chora jina langu jimi. Chora hebu zandike moyoni. Chora na ukamishe na gundi. Chora tusikunyo tenda toni.
Chora jina langu jimi. Chora hebu zandike moyoni. Chora tena ukamishe na gundi.
Chora tusikunyo tenda toni.
Aya
niko pwani, ndio mana penzi limefuwa dafu. Busumia moja kwa lips na shavu. Mapenzi menipiga KO, but it's okay, junasikia raha tu. Na kufeel vile wo ni feel, I say chemistry ni real na siyo the same. Ata after hizi do makiki na fame. Jo mapenzi yangu kwako bado game game. It's too close na mahaba ni ya 01. Femi one diyo mena kuna another one. Abadan forest itakusare. White dress kandi ya bitch tukimare. No kipiga magoti nitasema I do. Pale caption, insta, story my boo. Hini one love, baby ya kuna mapart 2. Jina yako ni mechora kwa roho kitara juu.
Na langu jimi
chora. Ebu tandike mwayo. Chora na ukamise na guni.
Ni baki kishungi ai zuri baby ni baliki ni gande kagundi makuli baby nilisha nishibe kitumbo ndindi ai unani koleza unani chumbeza unani legeza aiwe ukianza ganda ni mnayaweza kandani kwenye meza suna.
Instagram at DJ Craver 254. WhatsApp him on 0793 983 257 257.
Thank you.
pia ringa wakuone my dear kutoka kondele find me by the lake side girl baby by my side penda hiyo design nimekamata yo behind ofungulia tepe Mr. DJ nimejinyakulia figa namba nane.
Craver 254. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Craver 254. WhatsApp or contact on 0793-983257. Hashtag the Street Talk DJ.
Shorty gave me head like a mind reader. Overseas and wise, no rain checks. Once I showed her the safe, she ain't want no safe sex. AOD with the rain jacket. She a savage, Louis Vintage baggage. You know we the flies, that's a fact. And I need a new crib for the plaques.
Got what you need right now. I wanna feel it. Tryna take it out and see the gear.
Quit all the stalling. Got what you need right now. Got me caught up in my
don't feelings, be yeah. Faking, faking, no.
Yeah, say you're looking for something to last. I know you're looking for something to last.
Love.
You want some me so bad. You want some me so bad.
DJ Crop.
You know my mama always
bad. Let them know that this is her stay true to this.
You want some me so bad.
Me so bad.
You want some me so bad.
Backstreet DJs.
Come get this fire.